know. Wanani tamangi, squeezy, sit again. Usule kuna fura, sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitaika tukuza, usule kuna fura. Sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitaika tukuza, ila sisi tunamwamini Mungu.
Mafanikio mahusiano wape marafiki. Nimechoka pesa nyazime, michezo nyazime, vikoba nyazime, nirudi Mbeya nkalime. Shida zandiku soni, sina kitu fukoni, paka kalala jikoni, kukaja bakulonda mani. Mpenzi na mapenzi vete sitaki, niacheni ngatele manyani.
Usole tunafura, sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitaika tukuza, usone tunafura. Siswalisha tukataga, tukachoka, tukachaka. Mitaika tukuza, ila sisi tunamwamini Mungu.
Siku zinaenda, toto zinaenda, bado sijajenga, sinata baisike. Kuna muda rwena nyuma, sina namna, na kose mbomba na shindikana kumsaidia mama. Shida zandiku soni, sina kitu fukoni, paka kalala jikoni, kukaja bakulonda mani. Mpenzi na mapenzi vete sitaki, niacheni ngatele manyani.
Usule tunafura, sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitaika tukuza, usone tunafura. Siswalisha tukataga, tukachoka, tukachaka. Mitaika tukuza, ila sisi tunamwamini.